Shut the fuck up. It's Black Dot Records.
HK Vibes on the beat.
Black Dot Records, baby.
Hi, yeah, I'm AP. Richie, I know.
Utata wentata sahlala sancukola Ncokola ngobom siphila yabumananga tu Engasendile xa sendibona utata ekhala Khalisa ntlungu nentlupheko
thi xa ngenelele
Ndivuya kakhulu xa ntyiswa ngesinerama Ndingayiqhelanga nandingayazi yayimandi kum Kuvele kubuhlungu kakhulu xa ngcengemva Bengase ndibuyele back in time fake and change it past Bomi ngumzamo and ndiyayazi namna ndizofane ndizama My attitude is way dope
Please don't change it kaya lam Please don't change it kaya lam Please don't change it kaya lam One day you'll rise up One day you'll rise up Njengelanga, njengelanga.
The pastor yevi yabhaleka njengetshere peti Ikati lele ziko kodwa one day is one day Ithemba lona nalo kodwa hlezi lindanise
One day you'll rise up One day you'll rise up One day you'll rise up Njengelanga Njengelanga